Lessons ulinifunza ziko in my head, na zile leso ulijifunga instead. Ya kuva vitenge zina trend ka wengine, ili nisome na nikule na mengine. No, sijasahau, and if I don't call you every day si madharau. Niko kazi daily on the chase finding how, takutoa geto pande ligi angalau. Najua there is God, then you, umenipenda for long but it still feels new. Na hata nijaribu I can never be. So I do the little things big time for you.
For you.
Kila kitu mina fanya ni.
For you.
Kila level mina panda ni.
For you.
Kila victory na pata ni.
For my mama you.
Kila kitu mina fanya ni.
For you.
Kila level mina panda ni.
For you.
Kila victory na pata ni.
For my mama.
Napenda ukismile miujamu kiboeka. Nani amekucross you ni show what's the matter. Kuna vile smile yako kwangu you matter. Iki disappear moyo wangu vunjika into pieces. Kauko happy sezi jua what peace is. Kauja kula ata sezi onja dishi. Najua kunilea ma haijakuwa easy. Ma najua na kumake proud. Bado najipanga niko busy daily. Nasoma ujanja na kumake proud. Nazidi kujuana na panda pole pole. Na save my number na kumake proud. Jifunge tu kitamba ni saibu mwone nikikupigisha pamba. Na kumake proud silali no slumber. Kwa list ya legends ushachukua number.
For you.
Kila kitu minafanya ni.
For you.